Medofo, many a GP say we retire Adventist World Radio Ghana in it as one name.
For a Kwaba, a do ba to a conquer home come or dear Jimmy so. Jimmy age media, a fasso, na fee. You see your uncle Fansem, a shishum, a papa mo, na a tea on your uncle Pon, Timu Paul, I say. Now, boy, my abra boy, near sitting up, yet na, oh hey, a ya condo, na a fet national in yum. A near jay said, ne, and so so, when your bread, na fee, only a kaboom. Na ye did me di se nene de di kan a ye ne beje se ebre bia no one e be di dwume di ne ye de e fa twa to awo foforo no adisua no e na ye de ba na abejofo a me no an she sa dwume di ya se one nen soso no ye nsa ka ho ne me pese o mo a no be yi won ho adi e de a kire mo nti mi a me ka se osofo Steven Nketia na afi
so for Frank or say to two
and if you in your
Frederick AJ Japan
good emma moina akwaba
yeah
da me can say yare COVID 19 no eni abetna enu ntina se se koso aka ho asem na afi eni ba ye ho so your nose mask no and as yes your nose mask every bia wo ko nimpam no ana wo pia bonte no no afa no ahye fefefe no abo wo no adofo ho ban se de be ya Uncle for how being family on. I feel a entity and Tim, okay, hi, a titty and Tim, come on. A year by near the hand sanitizer, a year and Sir Eddie Semina, and in so I attend our way and suffer fair fair. The moment I gun no, a dash will be our soul who say, Sabby, ne body temperature no, the form of Fidia, oh, honey, a point now, Monday, sanitizer enough for soon enough, a fair fair. It is a hano, ye dee. Jesse Ampen for the good city by Abbeboa, my arena co. A power chalk, a sorrow say. Once Yanasa noa, a British mono, a yareno, a be free and tem a co nafi, a home attain. Yes, you admit the answer, no messer or so for a Frank, na abon pie, a dear may.
In Yanko pony a bank as say, I was say. Yes, she mo say, ye babby siao horn him, dear. A tree and sa fro se bra, bet na ye mo. Inu anu mai wo abonten 80 yen ene wo na ehwe yen na erade kan wo ho ewe ye no ye de aseda be ma wo Jesus Christ de monti amen
amen yo unti order for ye ma akaba yesia awo foforo se de atresem no edi ho adanse ana se edemanye unti ye ma akaba sa na oche mi ensa atwem no ene ifrase ye na oche atwem no ye hu se so bi pe se onyi asa awo foforo no a se se oni no oje tum se o yede bon eni se da tresom no aka man Roman form man mo no afi se se onya ahonu se dia as ana se asmafo on man no enso edeman no na afi se se oji Awurade Yesu di se ono na afi obetumi ayi dai ama o sa awo foforo no na no achi no na wetu anomo ama edu akonu nsuo ma e kire se wuhu ama bone wuhu ama ni padada no na fi wa sorry to say Awurade Yesu owu ye na fi o sorry fi adamuna mu no na wa betena se e won kom nti se se no obi age awofofo na tum wonu no ho ama ya bo na su abrabo ben ana se se sa nimpa no obo su ben ana se se oda aso oye to say me osofo nketia na ye bo ma su a ese me din no sesa sesa me nipedua no sesa na den osofo bacho fanya chase
yo pastor nketia ya dawase se obi enya wo fofra onsa dia no ohwe se de sitia se fofro ese kane nioma no e wo se esesa nti obi biara wanya awo fofro mosue ho no e wo se ni nioma bi dede ma yekunu sa ampara sisi ya de oye ni pasronko koronto fongo ma etosu omi eno no itia ye num ni nchiche mua eye edu num kosi dunson no
okay.
Mepese kamube buwame na
yakenkain
Korinto fongo ma etoso mienu etinum ninchiche mwa eye edunum no ekosi edunson mama yenti eradi asem na owuma wonyina na wona wote asie no antnase ama wonhu bio nemum watnase ama di owuye na osori ma won no nti onsign kotna tebia dada nemu bio 16 ese nti efri nei yenim obiara honamfem waba betna honhumu na se ye hunu Kristo honam famu mpa afei de ye ni no saa ebio enti 17 etwa ton enti se obi wo Kristo mu a na oye abode e fofro nyoma dada no nyina etwem hwe nyoma nyina aye fofro enti akenkan sam no e kire ye se wo be ko tebia fofro mu tebia fofro be ho asam ne ye ken se oyo obi a nanka wabra bomo no sabe uto aware so a ujai uyo bia wono monsa ujai uyo bia obokro no a ujai unse obi hunse a nipai ne suban asesa eno na chesa ampara wanya awofofro nsinsan so ne sese san suban na wase Yesu
amen
amen
asopeni se se nipa no wa man kwan ya bonusu then na se se daddy se de so for the ashase amae no
okay me so make and kind free roman 4 13 watchin thing watchin nyina ka ahoden a saa nipa koro na wa ba yesu mu no foforo no onya wo bone so but me can kind ntiche mu edu 9 Romans chapter 8 verse 14 or say for as many as are led by the Spirit of God these are sons of God sabre na nipa kro na ma no ho kwan ma ya bonesu no obe nyakopon ba eden se se nyakopon na ebe di ni su nyame nyame na ebe kire ne kwan sa asem we twi no se dodo a honhom no ka wo sa asem ka no eye oganhofo a okan nwan se obi lead obi profo na ma o tese o se those as many as are led it is asem kan ye kan ye se oganhofo e de na ba no
tre
kwan it is o ba yesu na we have o ba newness of life ni mu a afi nyankopon konkon na e be chere o safo kan no last week se eye dada de yo afi hum hum no be kan ho wase tenemu na afi obekyere okwan efa yakopon akwan so
hallelujah
amen
hallelujah ye mfa ye nko efiso form no paul umma o chokoma efiso no nyame nam no so chure koma efiso no okan ho asem efiso form no 39 no se ebro ho na ebetumi akenkan a ehase be ntituma edunson no so for babo an etu no kan no
Ephesians 4:8-9 ninchiche mu ye dunson no enti me kan ye na me di adanse e
okay
erade mu se mo nante bio se de amana aman aka no enante won adwene hunu ye mu no won ena won adwene eduru sum na esan se won nim de na wana koma epremonti woye enkwa onyankopon ma no ho ananafo 19 esan se woneni enwu ade biewunti wode won ho ama ahohwie na woyo efidie nyina eni bremu 20 na mode mwasua Kristo sa se ampa se mwate ne ho asem na wachechre mo ni mo se de Yesu emu no kretie ene se mokanne abrabo famo de munyi ni padada ore sei wonada konomu no enchene na momma wonye mo fofro mo adwene honhom na monhye ni pafofra obo onyankopon obo no onyankopon so no kretene ne ene ahotie mu
amen
amen
nti fa bɛ free nchichemo ye nson edun son no adebesi edun ɔtwe no edun kro no ɛkyere ni padada ansa no benya ɔfoforo no ɛna afi ni pɛn benya ɔfoforo no nsusu no ɔkyere sɛ sɛde sɛ ɔnsi transe yɛn to asɛm free nchichemo ye edun enum no 25 no
25 no sɛ
32 no
nti munyi atro ntwene
ɛno nti awurade ehwɛ sɛ sɛse na yɛnya ɔfoforo no atro bia no a ene ayi saa de oyi
mobile phone
oyi onyen simo se akaka no madu oje kuma se o se mi nam nkan ama ne pebe bre e di atro enhwe ne ye pa ifise se wo ye kristoni a o se esisi ye ye atro efri yanum
na obiara eni ne yonko no kre ifise ye ho ye ho akwa mobumfu na mo nye bone mumma owia nkotɔ mu abufuo so na mumma obonsam kwan wifo enwia de biu ne mum ommo modern emfa ne nsa enwia adwuma pa na wanya bibia ode ebema de odi hia mumma asem a emfra biara emfri monumu ne mum asem a eye na mankoso a ehia na wode adom a wotie no na monho onyankopon konkon a wode aso mo ano ama wogie da no re amoma wonyi ano ye nyina ne bo bobobone ne ebufu ne ano krokro ne ebususem ne bone pe enyina emfri mu na moma moyem enye ye na enhyehye mo mema mo ho mo ho momfa mfifri mo ho mo ho said your Yankopon nam Christo so a day every morning.
Amen.
Amen.
Messiah, na fi modern church, mama, can cancel me. Na my mamma call Nafi, my mate for near your four quabba. Your four, okay. Say, I feel no do a fidget out to her. A hire to the crown crown for my dear Jimmy dear so and wabi. Your five media so, Nafi, a show Yankopon asemu. Na yenye mu enti asie de ejunjunu ho a wa suguso a wuti anase woni guso a wohwei eye awofofro ho komodie ene yedi na mesra wo se fa pen ni paper na twere na maye amede e mawin na boyen se de beya dwumadie danu dan ina no ye betumi edi efise se nipa ina ti onyankopon asemase na ye de atenase a ye benya ho to the kind of say the weirdie no onye so be weirdie did say sanka krom ha ina no akronfo ina sachira na afi omu ina be ye christofo a ke ina be ya hoto eno ti na hu hia say say wo bo adwuma die eno ti tre na ma no 0541 012923 me sense so 0541 012923 and afi merchant no eh ye 957-769. It was so, yeah, Adventist World Radio, and I was so. Yamin Shaw say, Opa say, Oboa, na, Yamiasem, it will be fee BM, na, many pain, no, inyabian such an affi, or bat on your coupon and chain, na, ina, ya hunter, na, you subantem. So for the Akin Kay, so what the buffon pa, so penny, the Akin Kay, what the buffon pa, send a bit me a bonnet offer at the Amay.
Ito kapo mwenye na nese asetina da dano na yadite asetina boni yemono Yesu nti afi yetimi eya ade papa sedi ya Paul Kano Philippians 3:2-13 se afi idie yetimi adie nyina yo
Christo Yesu wa
shemidi nti se uba new life ni mwa yakupo mwa wahodin you are empowered to do good unya ho den a odi betena asetena foforo na waye adetena ni enti otu ye fo se ye nto kane no mani nyina engu fi se ye firi sum abahan mu se ene esum ni twa kan bio se ye ne sa na ho kon no be kan ye ho a je se asetena ebe ye sononko na nipa nyina twa ye ho hye nyina be hu se eno kure asumba si no ti sei onse to da si da it because eh na abrandi ye de na ba ya what me hasa sa kupo to me no no it be sesa o de boye ni biara mane beye christo ni
ayi asemi chi madre me me se mo boa me na etie fo ina hun konkon kwan be ne betumi agya ye pam ina ma se wo gya opam ama etresen bi se se bi atade a ye hye edidie edidie bebi aye ko ne nsama ye kan ina no enya na ye ka e be den na fe die se se no hun konkon ti se die aye ka no okan hun ne kan wa ya me hun kan wa
ne e wo mu ne se yakopon a hye ye bo se obetwere ne mransem agu yakoma pono so
okay
enu nti se obi ba yesu mu a sa bo hye no bam wona
okay.
Setene mu
okay
afi se da na wo si hu no maka ne no esesa
sesa
afi hu mbi kasa ade bia kan na wo ya afi se nka eye no afi hu hu no a different way
nti de enye no se eye otan
sa
ne ya aye odindindi na mum de papa me de utu ha na montan
se ma afi de hu mu na mna ba hye wa koma mu no ma ohunu enoma ekwan so nko so
hallelujah sofo
ya me jidi se enoa na waka no honhom no akyere wo ne awobeka onze tina na last week ye kan se eno ene obetna eboa wo yi watan wo papa ene bone ho ansa na obebie wano mpo akasa no na honhom na ma wa hunu ne ewo se
oka
nti eboa ye eboa fo pa tina yesu kra aka se se wankwa enye okọ be suma chi gina fo no ba sei ni sei ni sei no de e be fa so nti honhom no na se de o ka no e o si e jaye pema because o te se e nipa o se te se de e se e ho nipa re ono so kasa kire te se e ja ko kasa kire ne ba e de ni gina o nti no se ne re ho te da bia se o ya de bi na o te nyame ne se me ba kwadwo ade jaye yo na still da so yo no on ze wo ho ne re de won hom no de o ho da bia o de asoya na no ama o gye da me gidi se ye jaye pem de manua o be boa ye na me pese me twe adwene san ko ye wo honam aba
okay
on ze se ye this year ye sua no 3 weeks ni nyina no ye honam ene honhom
okay
na se de o ma ye kenkan sem no ɛno akyerɛkyerɛ ne ho mu sɛ na aka ne ho na mo aba no bi na na me nan mu do wiadeɛ no ma ne wiadeɛ bio nti krɔno yɛ honam no aba ne bia abususɛm ɛyɛ honam aba ne bia de ɔgba adwaman yɛ honam aba ne bia ɛno kra na galatifoɔ ɛnwoma tinum
okay
ne chiche mu a yɛbɛtumi akenkan
ɛnka sɛ yɛnkan
galatifoɔ ɛnwoma no ɛtie yɛ num ne chiche mu a ɛyɛ edun kono ekosi aduonu baako yenhwe honam ba no mose na honam enwuma no edaadi pefe ebi ni adwaman mo efin ahohie abosonsom edutuo otan akayo ahoye a ebufuo aprapere kunsun kunsun empapai mo ne tan ensabro agobone ene de totosa yenom honna merebo kokko sede mebo mo kokko kane no so wona wo yosani o me nyina erinya onyankopon ahenie mu hwe honam nyuma ne bi ni wa nyaye nsa o wie ano de honhom abanso eto aso yenhwe verse 22 no o se na honhom aba ene odo ene gye asomdwe abojo kire aye mu ye papa yo gidie ojo ene da ho mre biere ni ho a etia ye no na wona wo ye Kristo Yesu dia no abohonam ene ne nhyeso ene na kono nyina asenue mu
amen
ti me jidi se de akin kind of boa emma ye hunu ensunsune ya da honhom ene honam enwume mu
ada ma se papa pa urade nhyira mu se moba kan ye ho me jidi se ya ye nhyira ama etiefo ne ahwefo ina ahwefo a wo he ne otieni a wo so otienye na otumi ensem mu ina no ya hwe awofofro anokasem ni nipa bebre ka se me ye born again nanso no abrabo a sese da di me ye hu sa mpa wenya awofofro no aya na ini ho bible no ne adisu aboye me ye hu se se wo ye born again anase wenya awofofro de a ene na urade hwe se obobbo bre bi obeda su bi adi nyoma kanono na nyeni na no esese yetwe ho fre ho pa ya ma hon kon kon kwan na afi odin ye den e ye adwuma se ba ne sa de a sabi ya setena no e be fe 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 na afi won won ni me kanen no o be she urade anu nwa ka se nya metumi ade na yampa e do ase won ye e ka bo mu na isu ade na o twese ne no urade pa e de ade suan foforo a sumbo na fe emu ode e de bebrew na se de medical ka no ye botai pa ne se ye de onyame asem be mo bia bia beti yankopon ne hyehye ase na abo na fe boni bia no a ana se ne ye bia no enye a nipa no wo mu no atwe ho afri ho na me ye nyanya asomdwe ne ahoto ano nti no ese se oboa na dwumadie da ne dan na no ne dwumadie aka a wo ye di afidie so no ye tumi de abrew ye na ma obetumi de omo ano afa so no eye 0541 012 923 mi siso 0541 012 923 ena mechante no so ye 957 769 radin shira wo se oso odo ntoboa ebe faso aba na ama dwumedie yetumi akoso na yedi yedi dwumedie no ebe wie no so for be sure so e dia man
yo ya da was say ye na jado for ye shewani monyam tontombo ejume dia ahyase ye de odin na shase wadom nti wamayate nyuma pa wo yo wo memu e stro se honhom aba eni ye mu a erade ye bompa ye se mebi metna ye mu na enne di wo yin suban ni ye new ye ahoduo mu shraye ne shraye ne tie fo nyina with Jesus Christ the demon to amen.
Amen.
My auntie Wonka. Frey C number iso 050-156-1849. Mrs. Subio 050-156-1849. Wait me so at Trey is your email address so Adventist World Radio GH at gmail.com. Adventist World Radio GH at gmail.com. Wait me so at Trey AC address is so Adventist World Radio Ghana, Northern Ghana Union Mission of Adventists, P.O. Box KS17564, Edum Kumasi, Ghana, West Africa. Mayenti Ebrimu Nokwasem.
Oni ada fo memu akwaba eba bremu nokwasem dwumadie mu ene onyankopon ebese oni enkasa efri Yakubu ngoma eti a eye enan nchichemu a eye mienu ene miensa James chapter 4 verses 2 and 3 Yakubu eti nan chemu miensa ene enan mienu ene miensa ose mokondo na munya mudi ewu na moni ebre na muntumi enru ho moko na mutusa nanso munya efri se mumisa miensa mubisa na munya efri se mubisa no bone se de ebema mo ahwere no mo anigidie mu amen sa ensemi a yakenkan eyensema onyakopon anka ankyre wona wonnim no na mum na okasa akyre menew ayese ye kristofo menew ayese se nke yetimi hu papa ene bone ena okasa akyre ense ye nya de hwehwe adenti efi se ye misa na se impo de ye bisa no wase ye bisa danso esan adwembone a edibisa nti e ma ye nsa enka no kwase mpa ne se ebetima ba se ye bisa na se nti ayadwene se onyakopo ye onyame a onti mpa ebo no e bia na adwene a edibisa ye no enya adwempa nti na bepem sa bre ye nsa enya nka muaye no ene nti wase mpa ye a onyakopo entimi enyi a no wase ye misa no be ye amaye ye hwehwe ni nyinaa mu no emia ho se onyakopo ye onyame a otie mpa ye nanso akenkansemi e akenkansema emu adupa ose ye mpa ye bobi a onyakopo etia enyeye ene mpa ye ben ene onyakopo etia enyeye call on me and I'll answer thee Jeremiah 33:3 ose sufre me na metio o thou that hearest prayer unto thee shall all flesh come Psalm 65 verse 2 wo nyakopɔ awtie mpaibɔ wo na akra nyina ɛbɛ wonim nti sɛ kan sɛ bia te sɛ na afei ɛne ɛsa kan sɛ onyame ɛntie mpaibɔ ɛsa an sɛ yɛmfa adwempa ɛne bisade a na e ka me akoye se Bible no e bo ebura nanso e mo ebura da biara da adwene aye di ebisa no eye adwene a ehia pa en ntimpa ye onyakopo entibi entie no ba ko de se prayers that are motivated by selfishness se o de pesamin kum nya adwene e bo mpa ya entibi masa onsa beka nanso dwene ho hwe uhu se onua bi anya bi bi nti e ka won ku na nka won anya nti mpa ya wo bo nyina ne se ewurade ma won sa nka sa de ne bi se na be ya won so be ma ne pa nyina wo se me so nyame aye sa mpa ya nyame enti okwe akikansem bi abasem a fa balam ene balak ho e bra na ya ye se ma balam en kese onyakopon emma because of selfish gain selfish interest said be nyame ema e dore no mo be brase ye nyina ye nim numbers chapter 22 ema ye ti ase se sa ka esiri nyina anya adwuma esa se na e selfish motive empire onyame entie e empire e ye selfish afi empire ye gba se di pa be hu ye nti eno so nyankopo ntie eno nti ye nim farasi ni no opese obi ya hu ene de ekoso no ya basi ya bom pa yo ba bi edipa gina hu sey ene ya bom pa adwene edi akire nya adwene pa enu nti ena bepem sabri yensa entibi enka yemu aye ya hwe no e se adwene edi bo no enye afa enso prayer that seeks to cover iniquity empire ye bo edi akata bo no so bible say if I regard iniquity in my heart the lord would not hear my prayer say ya kata ye mfom so so a onyakopo entie empire bo empire wo boy wan kasa wunim sa o kata ofum so so onyan sere bo ne fache na so o sere se urade nyema bible say onyankopo enye maye esan se ye ntimi empire bo enkae empire eya de a onyankopo epese ye ne no edi nkomo nanso ye nhwe yie se ye maye empire bo enye no me ye nhwe yie se ye befri akoba pam abo empire ye nhwe yie se ye be sere bo ne fache na onyankopo so e de ache ye nya gidi onyankopo mu na ebra ye ye no Onyankopon enam nadom so ebeti empire bo. The mbese me dish wie ne se prayer with a sinful attitude towards others. Empire ye bo nanso yadwene ne yakoma enye no onyankopon entie. Ene onyame ebese yesesa kwan efa so ebeda nim wo empire bo. Yan gwene ye ho, yan hwe ye nim ye mu na yan hwe se so ekwan ene akoma ye de bo empire ne ye a. Na se nya yɛnsrɛ Awurade sɛ Awurade ɛmfa ɛmfom so kyɛ na ɛfiri na akuri yɛntimi ɛmɔ mpae a ɔno Onyankopɔn ɛne bɛtumi agye ho onyame hu yɛ mmɔbɔ na ɔnhyira yɛ na yɛntimi ɛnkɔ n'anim nokorɛ mu na Onyankopɔn nam nanom so watie yɛ mpae n'adom nti amen
Yemre na son. Minya yanka, demu yi nina yene waa. Nansu osi ye chaso. Enu inti no, me sanye akaye wo se, ye pese yeti wonka. Inti freye yin ebesi 050-156-1849. Misi subi. 050-156-1849. Ube timi suwa treye yin abesi abefo, inti ntayin fidye iso. Adventist World Radio GH at gmail.com. Adventist World Radio GH at gmail.com. Ubet Minswa Treya Besi address is Adventist World Radio Ghana, Northern Ghana Union Mission of Adventists, P.O. Box KS17564, Edum Kumase, Ghana, West Africa. Nyamin Shrao P. Sewutie, Midin de Equia Sabia.
AWR Ghana.